Iremere iremere uzarema zarema iremere 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 ikazigaye cyane sariza buje umwisazi ibyarumara mu cyasi cy'umuzinga mwihugure mu nduta bakwata ibyo kamurari bandi umuntu w'amagezi icyahera yagiye umuntu urugero sabaguda.